Get free music on mdundo.com.
Zombie skutaji mu. Bye. Hello. Bado kidogo.
Yes, yes, yes.
It's the kids, baby.
Yes, yes, yes.
Bado kidogo.
Yes, yes, yes.
Gino.
Yes, yes, yes.
Funga maget. Aya funga maget. Ale funga maget. Aya funga maget. Hello. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto kono no. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto kono no. Shauli zao. Kimpango wao. Polisi atuli kwao. Na mwaka huu tutapiga bebe zao. Tumetoka chaka kubibika.
Shima nimetema.
Na tuishi ni maisha kideu.
Shima nimetema.
Tumetoka chaka kubibika.
Shima nimetema.
Wanangwe, niko wapi? Tugawana umasikini. Heyo, sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata.
Apate.
Kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Haya funga mageti. Funga mageti, aya funga mageti, funga mageti, aya funga mageti, ale funga mageti, aya funga mageti. Bado kidogo,
yes, 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 yes.
Bado kidogo,
yes, 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 yes,
kidogo.
Away.
Yes,
maskini leo tumepata. Na wala hatuoni wala tusikia kilia mbwata. Sagudie leo wamemaliza utata. Hakuna kesi mbwa kala mbwa kupaka kala paka. Awe jaiba.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shima nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Wanangwe, niko wapi? Tugawana umasikini. Heyo, sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata.
Apate.
Kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Haya funga mageti. Funga mageti, aya funga mageti. Funga mageti, aya funga mageti. Ale funga mageti, aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yes. Yes, 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 yes.
Bado kidogo.
Yes, 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 yes.
Kidogo.
Yes, yes, yes.
Achino wana man, pushi wana man, why wana man, why wana man, papi papi lo.
Comic Slicer.